najimsafi.com.
Don Ramadan Essence. I've got a question to ask. Nani aliumba mapenzi? Nina maswali ya kuwauliza. Nani kayaleta mapenzi duniani? Swala mapenzi linanipa mtihani. Nilimpata mpenzi nikampeleka nyumbani. Sasa sijui niliwaza nini mimi yani. Baada ya miezi sita yule mshenzi kisirani amenipa mtihani. Siwezi lala bila kulewa njui. Oh, ni mtihani. Siwezi lala bila kulewa njui, njui. Hatuwezi semezana tena. Hatuwezi semezana. Mwenzangu kasusa, hatuwezi semezana tena. Hatuwezi. Hatuwezi semezana tena. Hatuwezi semezana. Mwenzangu kasusa, hatuwezi semezana tena. Hatuwezi, hatuwezi kuongeleshana, hatuwezi. Misilani, siogi siendi kazini, pombe kali nakunywa nachoma maini. Ni mapenzi yanauma, ninafanya nini? Sina zali, nina nuksi kila siku mimi. Anavyonitesa mwenzake naumia, hapokei simu nashindwa kumwambia. Oh mapenzi, oh mapenzi, yananiendesha ya Rabbi naumia.
Amenipa mtihani, siwezi lala bila kulewa.
Siwezi lala tena.
Oh ni mtihani, siwezi lala bila kulewa jui, jui.
Hatuwezi,
hatuwezi semezana tena.
Siwezi kusemana,
hatuwezi semezana. Mwenzangu kasusa, hatuwezi semezana tena.
Hatuwezi, hatuwezi, hatuwezi.
Don Essence,
Don.
Wapi meneja KB?
Where?
Salimia Shadea, salimia Te Vinci,
the boss.
Talibu, talibu, talibu.
Lehe.
Salimia Ganesh,
the gent.
Amiri.
Oe dada, oe dada, unalana. Ningelikuwa shangazi yako, ningekufunda kulumagia.
Oe dada, oe dada, unalana.
Oe dada,
ningelikuwa shangazi yako, ningekufunda kulumagia.
Oe kaka, unalana. Ningelikuwa mjomba wako, ningekufunda kulumagia.
Oe kaka, oe kaka, unalana. Ningelikuwa mjomba wako, ningekufunda kulumagia.
Mama Dani, mama Dayana, unalana. Ningelikuwa shangazi yako, ningekufunda kulumagia.
Oe dada, oe dada,
meneja made, nice and sim na dana. Ningelikuwa mjomba wenu, ningewafunda kulumagia.
My
my my, my my my, my my my.
Not the music on this one.